Urwandiko rwa mbere rwa Petero umutwe wa gatanu.
Abakuru b'itorero rya Kristo bo muri mwe ndabihanangiriza. Nanjye ndi umukuru hamwe namwe. Ndi n'umwe mu bagabo bo guhamya ukuntu Kristo yababajwe agapfa kandi nagenewe kuzahabwa uruhare ku ikuzo rya Kristo rigiye guhishurwa. Noneho nimukenera umukumbi w'Imana yabaragije. Mubikore mutinuba, ahubwo mubikunze nk'uko Imana ishaka. Mubikore mutabitewe no kwishakira inyungu, ahubwo mubyitangiye. Ntimugatwaze igitugu abo mwaragijwe, ahubwo mubere ubushyo urugero rwiza, maze ubwo umushumba mukuru azaba ahingutse, muzahembwa ikuzo ari ryo kamba ritangirika ry'abatsinze. Namwe basore, mujye mwumvira ababaruta ubukuru, ndetse mwese mukenyere kwicisha bugufi, buri wese amere nk'uhereza mugenzi we. Ibyanditswe biravuga ngo,
Imana irwanya abirasi, abiyoroshya ikabahera ubuntu.
Nuko rero mwicishe bugufi imbere y'Imana igira amaboko, kugira ngo izabakuze igihe kigeze. Mwiyegurire ibibahagarika imitima byose kuko ibitaho. Mwirinde gutegekwa n'inda, kandi mube maso kuko umwanzi wanyu Satani akora hirya no hino nk'intare itontoma ishaka uwiconshomera. Mumurwanye kigabo mwitwaje kwizera Kristo. Muzirikana ko ku isi yose hari abavandimwe banyu muhuje imibabaro. Ariko nimumara kubabazwa igihe gito, Imana ubwayo igira ubuntu byuzuye izababoneza, ibakomeze, ibaha imbaraga no kutajegajega. Erega niyo yabahamagaye ngo muhabwe ku ikuzo ryayo rihoraho riri muri Kristo. Iragahorana ingoma iteka ryose. Amina. Mbandikiye amagambo make mfashijwe na Silasi. Uko mbibona ni umuvandimwe w'indahemuka. Nashatse kubatera akanyabugabo hanabemeza ko ibyo mbandikiye ari iby'ubuntu nyakuri Imana yabagiriye kugira ngo mubwishingikirizeho. Abari Babiloni batoranyijwe n'Imana kimwe namwe barabatashya, ndetse na Mariko umwana wanjye arabatashya. Nimuramukanye muhoberana mu ndamutso y'urukundo. Abari muri Kristo mwese nimugira amahoro.